tieto bone to bone re apala male tsa tieto bone to bone re apala e male tsa tieto